Yeah. Hakuna place ya chuki kwa hii world ya sasa. Yeah. Leo si weekend mzeya. Na ile frasi ni upenda. Ukibounce mbele ya bartender. Chuki tushawapea meda. Madeni sipendi na ziaga bye bye. Kila weekend unaspendi ya wapendi baba. Niko baking kikenti kiko seti balai. Mi sipendi malaiza mi sipendi malai. Kaini jengi badai kauni pendi goodbye. Nikicheki maninja wamekuja bila fight. Nikicheki maladies wamekuja kujinize. Nikicheki mabedi wamekuja kivice. Wakicheza zipak between kirimba na cup. Dakika mbili WhatsApp. Radio calls handicaps later on wako gone. DJ DJ wake a song. Vunja mifupa hadi don. Nikishika microphone. Leo si weekend mzeya. Na ile frasi ni upenda. Ukibounce mele ya bartender. Jukisu shawa pea meda.
Zimetushika tu. Legeza. Ni kuririma tu. Legeza. Kitu deadly ukipatu tadu. Kitu heavy ukizamu tadu.
Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza. Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza. Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza. Da, ya. Kuna Diana, Paulina, Brianna, Adriana, Christiana, Selena, Viviana, Carolina, Roxana, Utezana, Makena, Catalina, Santana. Wamekuja kuja kula pie.
Life kwa ijani.
No stress, no stress.
Tuko correct kama tiki.
Do your thing, do your thing.
Sometime good, sometime will be shit.
Leo si weekend mzeya. Na ile frasi ni upenda. Ukibounce mbele ya bartender. Jukisu shawa pea meda.
Zimetushika tu. Ni kuririma tu. Kitu deadly ukipatu tadu. Kitu heavy ukizamu tadu.
Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza. Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza. Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza.
More pressure, nambegega. East side bado na roremba. Underground still superstar how. Nazoza everywhere ya wageni wasakao. Mandiga maniga milo kunyanganya figa. Denya club ni komboka na sakanya niga. Kina yobra mayutman ukikuja tunarusha. King Cobra na wakuta tunazusha bumurusho. Ni weekendi lazimo chofwe meza. Hii weekendi kalesa kwa keja. Chezesha chezesha waziri na weza. Na pepeta pepeta ditongi na mezwa.
Leo si ni weekendi mzeya. Na ile fra si ni upenda. Ukibounce mbele ya bartender. Jukisu shawa pea meda.
Zimetushika tu. Legeza. Ni kuririma tu. Legeza. Kitu deadly ukipatu tadu. Kitu heavy ukizamu tadu.
Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza. Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza. Shika mkwanja mkwanja, ebu cheza cheza. Da, yeah.